Yetaga entebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda ku kadda y'ekibiina kya NUP. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bwe yabadde olweggulo ng'afuluma ekibuga Jinja yafalasidde abantu b'ekibuga kino. Muyina okubeera nga mulonda na bwegendereza eggwanga lidde nga bwe lyali eddungi mu biseera biri eby'emyaka gy'enkaaga. Era agamba nti obudde buno buli muntu olina okubeera ne kalekyuleetayo kuba ababbi b'akalulu beeyongera obungi. Tulina okubeera nga tubeŋŋanga na bibalo birungi y'engeri yokka eneebatuwonya. Era gw'olaba ono bwe yabadde ng'agenda mu Northern Division y'ekibuga kya Iganga, yabadde n'abakulembeze bonna abaweebwa kaada z'ekibiina okuli Abdel Nasser Mudiyobole, Kaluya Andrew, Hussein Muyonjo Swengere, Hajjati Aziza Kakerewe n'abalala, bonna yatambudde nabo ng'ayogerako eri bannansi naddala Iganga.
Mwebale okugumira okutiisibwa tiisibwa, mwebale okugumira embooko, mwebale okugumira tiyagaasi ne pepper spray. Aye bano abapoliisi ba Museveni babaire bali gezaako yino okutulemesa okutuuka wano mu bwire. Batulobera okubita mu njira ennene batusindika ere. Mwali mulabyeko kandidaati yenna gwe bagaana okuyita mu main road kakati bazze nga bagala amakubo ne badiploying abasirikale ng'ebikumi bina abaagala bakuba abantu babagobe mu kibala. Tenjagala mumanyi abaana b'e Busoga tetulina ddembe, tetulina okusooka okukola kwe kweddiza eddembe lyaffe n'akalulu kaffe kabeere n'omulamwa. Abannayuganda mbeerenga mwe musalawo okumala ebbanga ddene muli